Pass the matches, pass your lead line.
It's teaching me
Jordan. It's straight from another one. One time for the one time. Ndiku zioma ndikonda, ndipo sundi enda njomba. Umakala ulipompa, ntima wanga umakondwa. Kumabe ndikufuna nditadziwa, umpa utati wandifupikira. Suza ndinyoza pena kundisia, mantamu ntima jera mandikwira. Kapena ntadwala, matenda upanda, mankalo za ndikonda. Muntima zinkawa, mwina unditawa, uzakala bepompa. Kodu za ndikondabe, ndikufuna ndiziwe. Kodu za ndikondabe, ndikufuna ndiziwe. Iwe, kodu za ndikondabe, ndikufuna ndiziwe. Kodu za ndikondabe, kodu za ndikondabe. Beno za ndinyosa, ndikufuna ndiziwe. Uza kalabe ule mbali yanga bebe. Be serious, never tell me semebe. Ndeko tema lusa kasa menya revenge. Uza kala wangwe longa tisenge. Kwa di love zande pasa bang matches always. Kumande haka haka as always. Mani nya day song kwa my friends.
Mune bandame
ambi. Uza lemba bell, uza fala zilimbe. Tumba manga momo kasa yela kutimbe. Suza soko sela uza kala ulipe. Uza ndi pasa love when the time when the day. Kodu za ndikondabe, ndikufuna ndiziwe. Kodu za ndikondabe, ndikufuna ndiziwe. Iwe, kodu za ndikondabe, ndikufuna ndiziwe. Kodu za ndikondabe. Kodu za ndinyoza, beno za ndikonda. Ndikufuna ndiziwe, yeah. Kodu za ndikonda, peno za ndinyoza, ndikufuna ndiziwe. Kodu za ndikonda, be, ndikufuna ndiziwe. Kodu za ndikonda, be, ndikufuna ndiziwe. Iwe, kodu za ndikonda, be, ndikufuna ndiziwe. Kodu za ndikonda, ndikondabe, ndikufuna ndiziwe. Kodu za ndikondabe, ndikufuna ndiziwe. Iwe, kodu za ndikondabe, ndikufuna ndiziwe. Kodu za ndikondabe.